Ndabiseko basebo mutegeza atazise wano Tino chibuka tasaga yajja kuimba Nimbe biliwo katira nibijja ata nebilibawo Yawula kubana abayimbi babefujjo Bewana buwanyi ne bayimba mandazi Nimbe bigasabazadde nebyabana Wendwanga ote mutya Abatumidde nnyo ndagira azaala abaana Abalongo babiri Nakayima ne Kennedy Abazungu batima topiki jendese kati Batusuze ebyaffe nga bagayita amasitaani Kinono kitalo omuntu nga bwakyakaba Katonda gwe tusinza w'abali ab'ebweru Owaffe twamusuula kaakati tuli baddu Olwabitegedde abange ngenze kusamira Kyusiza eddiini girese ya Kristo Lwa nsonga y'abaana abawagira ebisiyaga Mama fina namu tebyalitutuuza Ebulenga walijja akolera abamutenda Lwale w'abaana guluko ku nkwate Abasungu mbavuddeko babadde bannimba
Lwale w'abaana guluko ku nkwate Wakwata ndi mutonda enka tituse
Batusuuza ebyaffe ebyali by'ensonga Kati ennono ziggwawo tulina okwekakaba
Lwale w'abaana guluko ku nkwate Abasungu mbavuddeko babadde bannimba
Abazungu batima okumanya basuka Kati balese bisiyaga tulina obeetegula Kasitosawo emigali n'effumu n'olubugo Katonda waffe musaba ajja kukuwa emikisa Ndakwogera nga kimanyi munkeneka Tuko kumuzika amazima mujja kalaba Omuzungu okujja wano yasangawo ebyamaanyi Katusinza mukama Bajjajja basabanga emikisa n'enzaalo Mukama n'abibawanga basimba amasabeeyo Baawonyanga endwadde n'ennyimbe ez'amaanyi Era nga Katonda yabalaga eddagala eryo Abazungu bwe babiraba ebyensaalwa nebatta nga kibuko mu mbaala okulwanira mu bbanga Beewuunya okulaba ng'ono Katonda owaffe Buli ky'omusaba kikuwa ku ssaawa eyo Ensaalwa yabatta gwe gayita amasitaani Buli muddugavu olowooza ku nsonga eno Kati mu Afirika obwavu bugenda tutta N'ebizibu nkumu Katonda twamwabulira Lubaale w'abaana guluko ku nkwate Abazungu mbavuddeko babadde bannimba
Lubaale w'abaana guluko ku nkwate Wakwata ndi mutonda enka tituse
Batusuuza ebyaffe ebyali by'ensonga Kati ennono ziggwawo tulina okwekakaba
Lubaale w'abaana guluko ku nkwate Abazungu mbavuddeko babadde bannimba
Abazungu batima okumanya basukka Kati balese bisiyaga tulina obeetegula
Lubaale w'abaana guluko ku nkwate Wakwata ndi mutonda enka tituse
Kasitosawo emigali n'effumu n'olubugo Katonda waffe musaba ajja kukuwa emikisa
Lubaale w'abaana guluko ku nkwate Wakwata ndi mutonda enka tituse
Temundabanga omulalu ntegeeza bannaddiini Abazungu bawabya abaddugavu ne basuka Katonda eyakutonda akaliisa n'oba mulaalo era yakuteerawo ensinza Abazungu jjukira abajja banoonya byanfuna era kigambo minsani kitegeeza ddiiru ensabira abaddugavu nti ffe twandizeeka Katonda waffe yanyiiga Buli kintu ffe tufeeba katika kubeere kuyiiya Mukama twamunyiiza naye n'atwabulira abaddugavu temwenyuma tulina Katonda waffe ye Katonda we butunda Masaba mugajje emmanju mugazimbe mu bbanga Ng'amasinzizo emizikiti n'ekyakya abantu 10 na 10 bawonera mu masaba eyo Lwaki mugakwekaane mu banga ababbi Baddugavu kye mbasaba tuve ku bantu ab'eyo Buli kyabwe bakiwana Kati balese bisiyaga ddala ddala ab'eddiini Kanga amazima ebyo Katonda tabikkiriza abaddugavu muzungu ke Katonda ye yatumyenze Tuve ku by'abazungu kati tudde ku byaffe abaali tulyoye emyoyo olaba bawaana bisiyaga Ate bw'obyogerako ng'obeera mukyamu tudde ku nnono n'ensinze ey'abedda nga tuggyamu ebikyamu kati ngenda kuchikwa chako gamba kuteza ye tata bamu ategeza bemperirwe gomulongo kato waswa muleta bana edini abazungu wanungenja kutuwa bya pantaleo ye tata salunga zaranze jaja ibali mutaja zara chitange tutandikirewo kubempe uzi tubanja nabalongo balulwe mikisa jiteko kunda mama pina na mula vyali tutuza tebulenga wali akola nyo kusongezo wale wabana guruko kongwate abasungu mbavuddeko babadde banimba
wale wabana guruko kongwate wakwatani mutole katintuse
batu suze vya feje vya alivyensonga kate nono zikwao tulino kwe kakaba
wale wabana guruko kongwate abasungu mbavuddeko babadde banimba
abasungu batimo kumanya basuka kati balese bisi ya gatu lino bete gula
wale wabana gono kukumpwate wakwatani mtole katituse
kastosa we migali nefumu norugo katonda wafe musawaja kukue mikisa
wale wabana gono kukumpwate wakwatani mtose venda
kwele mila www.mp3ugandanmusic.com